Sembeni na kupemba kuti usaende, kapena sembe suna ende. Ipiruma piani pialenga na jala nekalelo. Nizona, gaturi pamuche poi papaitana. Pakantu kangono, nina kuleka watenga chula noenda. Sini na samale mbahu ya mene nina kamba. Ndipo sini za iwala, umushe wako, koma chini baba.
Usiba kutipeni kamba, ulimu mata ya mamuna wini.
Semberenze na ntawi, jila ya kubweze la mamu moyo wangaine. Nipinga chite pili mose, mfuna kunkala na iwe.
Oh my, I wish you could take me back. Wipe away my tears and take me back to the times we had. When we kiss and caress only in night. Take a walk around the town, the first inviter. It's been a long time since she gone away. Somebody tell she gone so far away. Wherever you are, girl, you always stay by me mind. Day by me mind, day by me mind. If I had a second chance, I swear I would treat you right. I swear I would give you none but love.
Sini za iwala, umushe wako, koma chini baba.
Usiba kutipeni kamba, ulimu manja ya mamu na wini.
Semberenze na ntawi, jila ya kubweze la mamu moyo wangaine. Ninga chite pili mose, ndipo sini za iwala, umushe wako, koma chini baba.
Usiba kutipeni kamba, ulimu manja ya mamu na wini.
Semberenze na
Chigwana with, wherever you are, girl, you always there by me mind, there by me mind, there by me mind. If I had a second chance, I swear I would treat you right. I swear I would give you none but love.
Ndipo sini za iwala, umushe wako, koma chini baba.
Usiba kutipeni kamba, ulimu manja ya mamu na wini.
Ndipo sini za iwala, umushe wako.